Yeah, guy in this from Two Dangerous MC. On today,
yeah,
we come to you, niggas,
divas.
Everywhere, yeah. Everywhere. Yeah. Ambapo upo nini? Hii kwa ajili ya kwako nini?
Yeah,
nimekuwa hivi yani, big up to homies yani. Yeah, mmenifunza kwamba kuwa moja namba ni kuepukana na ufwamba. Hey my homies, hii kwa jili yenu, my DJ, my presenter, hali wa majenu, nazungumzia Isanga, nazungumzia Matola, pamoja na wana wa dala dala, mituvani, I mean it's simple, gudu, deep brain, manager Juli, na wote MCO na Dibuli, amnicheba, little tiger, ini polonia kitanzania, kaa jese, for sure iwafike mbaka wanangu wa mazese. Kuwa mpole kama regents for yole, twende dole, tuki kuuzi, we sore. Yep, wadala, M.O.P, T.C.M.P, mbaka mwanangu jimsa P. Amani kwenu, yote haya ni mafunzo yenu, big up kwenu, nitabaki kuwa mtu kwenu.
It is special for my homies, gangsters, hustlers, diva in the game. It is special for my homies, wapiga debe waza mitumba na kadha. It is special for my homies, special for you, homie. Yo, tupe busi, kupe dozi kama gizi, flow kama hizi, chafu kama tizi, legendary kama bizi, babu kama kizi, kacha kana represent love kwa maniki. Yo, it's a booty camp of cricks, chivo techniques, one love, my nigga drinks. Saju MCs na maniga wote street from the east to the west, mabatini na forest, Isanga the best. Vilabu vya kumoni guest, bubu zote fashion, shazi dere haina dasi. Digidi shivu techniques kwenye flow, maniga feed it with the low Z flow, nigga die na producer low. So kikunizo van sticker maniga na magic finger. Yo, Lopa T, big filter, maduni get the studio, out of back a video, kidos. My nigga dance, more P, T, the MC, Shaolin, UD, na my man, Sean D, 12D, Diddy go tone, Tiger, Adam, all last, the bones, Timila, the Sam, Mitchell, C, Mada, Lugomba, Makanta, Nyanda, San, Chan, B, Dr. Faz, na my cheesy, both your swaz. Special for my homies, special for my homies, yeah. Southside Music, Bear Records, Green Records, Tumanyene Records, Moja Moja Records,
Mashadi Records,
yeah, and all production, Saju MC, the P to the motherfucking C, Chief Techniques, MC, homies, yeah. This is special for all
homies.
Shikeni wote ta vio vyote Zumbe Misti, yeah. Tumaini Tumaini gani?
Dio homies,
Dio
Alizi,
Sauti,
yeah, na vio vyote ni
vya hapa hapo.
Yeah.
Ana beje maniki sana.
Yeah, kama. Yeah.
Wow, okay.
Hii ni kwa wote ma.
All studios, all studios. Wow. And all MCs. And all MCs. Yeah, all hip hop artists.
Yeah.